CK Music Promoters.
Hey, 5050. Ashton Tano, my dancer. Mr. 50 impact. Post mission, I be mona. Indeed, the impact team, tarare. Hey, get on to my dance. Kanono wabakamba. Kwebene bafidi mbana tupona. Bala mina mami na chirira so. Ushana baby na chirira so. Ture chana so. Naba bubwa bana tipatara kuno. Naba lala naba shapatara so. Naba bubwa kubare iso kuso. Naba kwemeka. Yopo kudiranga chari lepiso. Chufa no kuyezi siya pare piso. Nishini mbubwa. Nabirwadi shesi ziongo mena kuno. Utapachi wangu kwe mena kuno. Chubwege shepo. Takwa baba muka vene kuno. Chimochina tini kwa vene kuno. Wika teri yonze. Kasukuru na pasare shani na po. Nachi wama na chidaba na kwe kuno. Mwabo mbeni. Nivo wine wale sura na bishapa. Kepapa numba na lena fikako. Kucharo. Tina.